question balance.
Yeah.
Shucks
wisdom. Felipe Zain. MWM for life.
Tasha Music.
Tunagongeja na banga sio wife. Tukishika libunduki sio knife. Usijombe kunikuta sina life. Na kufanya na jutaka shans type. Kwa zelesi please chai ya. Chela umekumisi RP babu lai. Na nikipo weli zike don't cry. Kunye na mitungi shangiria hekatai. Mtani nina wana mpaka basi. Wanted na jificha hunipati. Kisikia tuna beef magumashi. Tunataka tukupost alakati. Natoboa kama chuma cha risasi. Mimsela bila jela roo safi. Jitu babe kakibunda cha shpapi. Chai yae atabaki kuwa shaksi.
Saluti kwa masela wana ba. Nalori na masela wana ba. Niacheni na masela wana ba. Mina ishi na masela wana ba. Saluti kwa masela wana ba. Nalori na masela wana ba. Niacheni na masela wana ba. Mina ishi na masela wana ba.
How wanna buy? How wanna buy? How wanna buy? How wanna buy?
Yo. Wanangu ni mablaki ronye upe. Wanangu wapo south paka UK. Ukitaka kupasuka Johnny Guse. Hatuna za mruke huyo umpe. Kitu wana chaf chaf kama mende. Chini ni nandula kama chuga wa kigenge. Kinikuta ni metula soki se. Mana napigia na mtu mbili bila wambe. Wanangu ni mabosu wenye gindo. Namba chafu wadi wadi siyo kino. Chai yae kama sito kei kino. Ninapowa na masela sakabino. Nini yona nipo kimia ni mshindo. Na miliki mama sita sipo single. Sula mbaa jina baa sila baa mumbaa. Chitra baa from Moscow amigo.
Saluti kwa masela wana baa. Nalori na masela wana baa. Niacheni na masela wana baa. Mina ishi na masela wana baa. Saluti kwa masela wana baa. Nalori na masela wana baa. Niacheni na masela wana baa. Mina ishi na masela wana baa.
How wanna buy? How wanna buy? How wanna buy? How wanna buy?